birababaje ariko nta nubwo binatangaje ngira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu Rwanda azi yuko Kagame adateganya kujya iruhande ngo areke haze undi muyobozi ntabwo rero bitangaje birababaje kubera ko burya iyo umuntu ategetse imyaka myinshi hari igihe ibyiza yakoze bisa naho abantu babyibagirwa ahubwo bakareba ibibi yakoze kuko gutinda ku butegetsi ni nako intege ziba nkeya ugasanga hari ibintu bitakigenda neza ugasanga rero uwo muyobozi umurage ushobora guhinduka mubi kandi hari byiza aba yarakoze byiza rero mu gihugu nka kiriya cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byose ni uko abayobozi bagira igihe bayobora bakagira n'igihe cyo kureka n'abandi bakaza bakayobora bakazana amaraso mashya.
Kuba wemera ko hari ibyiza byagezweho ntiyaba ari amahirwe ku Banyarwanda kongera kugira umuyobozi nkawe ku buryo byaba bifite icyo bishatse kuvuga kuri politiki y'u Rwanda no mu karere muri rusange?
Bigaragaza ko u Rwanda ruri kujya mu nzira itandukanye n'iy'ibihugu bindi byo mu karere. Muri Tanzania urabona abayobozi basimburanwa nyuma buri myaka itanu cyangwa se buri myaka icumi. Ni nayo mpamvu ubona Tanzania ifite umutekano idafite imyiryane. Urabona muri Congo nabo batangiye iyo nzira, Kabila wariho yagiye iruhande hazaho uriya amatora ziyazaba nanone, i Burundi naho niko bimeze. Ndetse muri Uganda niho perezida nawe amaze imyaka myinshi. Ibyo byose icyo bigaragaza ni ukuvuga ko gutindaho kw'abayobozi bituma habaho ibindi bibazo. Buriya nko mu Rwanda iyo u Rwanda rufitanye ikibazo na Congo rukagirana ikibazo n'i Burundi, ejo ukumva bagirana ikibazo na Tanzania, ejo ukumva bagirana ikibazo na Uganda, buryo hajeho ubuyobozi bushyashya bituma noneho wa mubano wongera ugahinduka. Ariko igihe cyose hariho wa muyobozi wagirana ibibazo n'abandi, ibibazo birakomeza. By'ukuri ku nyungu y'u Rwanda, ku nyungu y'akarere no ku nyungu y'abanyarwanda, biriya byakabaye byiza yuko Perezida Kagame agira nk'igihe akavuga ati narakoze, igihe kirageze ko nduhuka areka n'abandi bakayobora.
Utanze urugero muri Tanzania ugira uti nta makimbirane ajya abayo, ariko no mu Rwanda, u Rwanda ruri mu bihugu bike muri Afurika hatajya harangwa imvururu nyuma y'amatora bwa Sebarenze.
Iyi nta mvururu nyine ziba mu matora cyangwa nyuma y'amatora, ibyo ntabwo ari u Rwanda gusa, n'ibihugu byose bitegekwa nk'u Rwanda bitegekwa n'ubuyobozi nyine bw'igitugu. Nta gihe cy'amatora haba induru, nta nubwo nyuma y'amatora haba induru, ahubwo induru ziba bwa butegetsi buvuyeho. Ibyo urabibona muri Libya, urabonye uburyo bimeze muri za Siriya, byarabaye muri Iraq. Icyo kibazo ntabwo ubundi biriya bihugu byose ubyo nari nkubwiye ubona ibintu bigenda neza, ubutunzi bugenda neza, amashuri bikagenda neza, ariko bwa buyobozi kubera ko butigeze buteganya ko hari ubundi buyobozi uzaza buvaho nabi, ahubwo ndetse bugakurikirwa n'induru. Noneho ndetse ku buryo bigera n'abaturage bavuga ati bwa butegetsi bwari bubi, ariko uru rugomo ruriho ubu ngubu ni rwo ruri kurusha bwa buri bwa kera. Urumva aho ngaho ni ahantu habi. Rero twebwe rero nk'Abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu byose, abantu bakwiriye kureba kure, ntibarebe gusa ngo ibyiza byacu muri iki gihe, uko bakareba n'ibyiza ku bana bacu no ku buzukuru bacu. Mbere yuko ibyo ubona mu Rwanda bishagashaga bimeze neza bireba neza, cyiza ni uko byakomeza. Ubutegetsi ntibuzeho n'ibirabyo bivuyeho, byarabaye mu Rwanda urabona Habyarimana yategetse kuva muri 1923 kugeza muri 1990 hari ibyo wakwita amahoro, iterambere ryari rihari. Ariko intambara yageze ku cyatangira abantu batatekereza no gushobora gutangira. Kayibanda nawe niko byagenze, ntacyakubwira ko na Kagame ubutegetsi butarangira muri ubwo buryo. Si byiza rero ibyo ngibi, kugira ngo bitazaba gutyo bisaba yuko Abanyarwanda ubutegetsi buriho cyane cyane bubiteganya. Imwe mu nzira ni ukuvuga ngo hari igihe cy'ubutegetsi buriho bugategeka, hakaba n'igihe burangira hakaza n'ubundi butegetsi ariko bukaza mu mahoro.
Joseph Sebarenzi, umwarimu muri kaminuza hano muri Amerika, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Yee, murakoze.